Naimbate na mapenzi. Chingo ndiswane.
Master Keys.
Oh baby, baby, shakupa moyo nomba uifadhi. Baby, ya nini nifiche minaweka wasi. Penzi standard keji, keji. Wasiri pande mapaparazzi. For anything I'm ready. Nipende nikupende tuache vidomo wasi. Ukitoweka ntakumisi. Kama makosa tusha fixi. Kama kweli unanipenda nikisi. Baby, we usinipeza uongo hadithi. Isiyo kazi firisi. Nikugeuze kitoweo nifishi. Baby, baby, nakupenda kweli sikatai eh. Nomba nipenda di mwisho hai eh. Harichuchi siku kinai eh. Benzi tamshari verify. Kwa baba mwono.
Baba na bless, good and na bless.
Paka tuzeke wote tunapenda na.
Maja nenda list, life ikulis.
Hila bando tuko sote tunapenda na.
Yeah, baba na bless, God and na bless.
Paka tuzeke wote tunapenda na.
Yeah. Maisha naenda list, life iko list.
Ila bana tuko sote, tunapenda na.
Oh lo 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 lo. Oh na na na. Oh na. Oh oh. Yeah. Baby nkikukosea wewe, nimejikosea mwenyewe na nununika. Baby kukukosa wewe ni majuto, naomba Mungu asije nifika. Hivi ni kweli uliumbwa kwa udongo ama umeshushwa wewe ni malaika? Malaika unayenipa vya katharika eh. Kuna muda nilijulisha wahi, kila siku naumizwa mimi. Ama ndongo mama sikinya zai. Leo napendwa siamini mimi. Nakupenda kweli sikatai eh. Nomba nipenda di mwisho hai eh. Harichuchi siku kinai eh. Benzi tamshari verify. Kwa baba mwono. Baba na bless, good and na bless.
Paka tuzeke wote tunapenda na.
Maisha naenda list, life ikulis.
Hila bando tuko sote tunapenda na.
Yeah, baba na bless, good and na bless.
Paka tuzeke wote tunapenda
baba, oh. Maisha naenda list, life ikulis.
Hila bando tuko sote tunapenda na.
Baba na bless, life ikulis, life ikulis. Chingo ndiswane, kore music go wire. Yeah. Yo, what's up kids?
Take five now. Take five now. Take five now. Take five now. Take five now.